waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Runtii xasano, fikraddan waxaa ka dambeeyay axmed maxamuud coon oo taqaanid waa nin dhalinyaro ah. Runtii maantana halkan ila fadhiyo fikirkaasa iska lahaa oo sidiisii aan ku naqiinay marka hore wuxuu aha nin active oo dhowr jeer barnaamijyo noocaan oo kale qaamaqaabiyey, laakiin barnaamijka oo markii ugu horeeyay uu isku day in dhalinyarada Soomaali la geeyay dalkoodii soo bartaan ay dhaqankeena soo bartaan dhaqaale ahaan ay dalku u fiican tahay markaan tagno, yacni lacagtaan isticmaaleyna xitaa waddanka aan ugu soo tagno. Waa fikir aad u fiican oo axmed maxamuud uu la yimid runtii aan ku taageernay.
Waa gartay axmed maxamuud, marka intiinaan bixin fikraddan Soomaaliya maxaa fikrado ka qabteen, maxaad is leedahay waa ayna ka horreeyeen markaa waddanka tagtaan?
Fikradayaasha haysana muxuu ahaa qaar wiilasha Soomaaliya weligood ma aadin, soo qaar maxuu malay inaan special ugu soo dilaayo ama inaan lagu soo dhacayo. Some didn't even think they had proper water systems, no telephones, so they thought they were going back to the Stone Age. But alhamdulillah, as soon as we got there, the hospitality that we received, the facilities, the hotels, everything was unbelievable. So it was a bit of a shock for the boys to actually get what they got in Somalia. And so inshallah harabna next year in adana ku noqono.
Samatar da u dhiibtid. Samatar, if you prefer English, that's all right. What was your first reaction when someone told you we're going to Somalia to play soccer? What was your first reaction?
To be honest, I was excited. I've never been to Somalia before, and as the first time, I was excited, I was pumped. I wanted to see my homeland, I wanted to see the people there, how people lived there. It was an amazing experience, and I'm glad I chose to go, and I'm planning on actually going back, so that's how good it was.
All right, good. Shuaib, when your parents heard that you will be going, or when you told them, what did they say?
Being a young teenager, they were a bit scared. They were a bit like, if I was going on by my own, they would have said, oh, that's all right. But us going as a collective unit, as a team, they thought that we're going to draw attention, and that might be for the wrong reasons. But alhamdulillah, after going, the hospitality, as Aunt just said, and the way we were welcomed by the Garawa faithful and also the Hargeisa faithful too, was actually unbelievable and good experience, something that I believe will stay in the memory of us for a long time, stuff that we'll pass on to our kids, our grandchildren, and inshallah, as if it's organised next year, I'll definitely go inshallah again.
Okay, waa garta Xuseen xarakada ku celisid. Marka Hargeisa dabcan markii ugu horeysay ka degteen, adiga laftigaaga waddanka waqti hore kuugu dambeysay, aragtidaadii u horeysay markii waddanka saa uga degtay maxay ahayd?
Runtii saa sheegays, aniga waddanka waxaan ka maqnaa 4-3 sano. Runtii waa dhalinyarada waxba ma dhaami, fikir kala duwan waa ka haystay. Laakiin markaan Hargeysa ka degnay iyo airborki dadka say nola macaamileen, waxaan dareenay runtii in yacni ay dad Soomaali yihiin aan wax dhibaato jirin, sida sharafta nala soo dhaweeyey, irag halkaa nagu sugaayay. Marka runtii runtii wax lagu farxo waaye xasano.
Aad iyo aad maxamed maxamuud, dabcan markii u horreysay garow waa ka degteen, markaad Hargeysa diyaarada uga degteen garow waa gaari u qaadateen, soo dhaweynta garowa iyo dadka sida inay qaabileen iyo dadan yar noo sharaxdi.
So the winter of Garowa was unbelievable. There was almost, I think, 50 cars that just magalada banaanka ee Nuri Maaden, the mayor of the town, Nico Boliska Heste, the Garowa team that won the tournament, the local league, kulli Nuri Maaden banaanka, and they welcomed us. Most of the boys have never experienced anything like that. So a few of the boys were very emotional, and I think it was an unbelievable experience, mashallah, and we thank them for that as well.
Well, Gertay, Samatar, what was your idea about Somalia, and were you born here in Australia?
I was born in Ethiopia.
You were born in Ethiopia. So what was your idea about Somalia before you went, and was your idea different than reality when you got there?
What I thought was we were going to live in huts and
Thank you.
The huts and the whole landscaping being like having no buildings and stuff, that was my idea. How about when I went there, I was blown away. It was a different experience. It was amazing.
What was the difference mainly?
Just the hospitality is just amazing. It's the atmosphere. It's just amazing. So I don't know. I can't actually explain it in words. It's just, it was a good experience. I'm glad I went.
What about you, Shuaib? What was your perception initially? And when you get there, was your perception similar to the reality?
No, not really. And before I went, I just thought it was a country recovering from war. But when I went, you can sense like the country growing, the people, the food, the hospitality, everything is different from here, but also in a good sense. And also it was the boys, the way they anticipated, the way it like all became a reality. Like going back home, seeing what, because you know how we see in the media these days, the country is like, it's not that good. But now us going, it's giving us a wider picture. And inshallah, for all the other boys, inshallah, next year, we're gonna go again.
Waa gartay xarako safarkii inii ku horeeyay oo noocaan oo kala waay marka maamul ahaan maxaa ka soo barateen oo aad is leedahay sanadaha dambe haday noqoto safarkan oo kala lamid ah samaysaan waxba laga bedeli kara?
Runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay Axmed Maxamuud, horta safarkan yani igu cazuumay inaan raaco sharaf weyn ayay tahay runtii. Waxa waaye safar aan aado aan dhalinyaro raaco waa tii igu sharaf badnaa runtii. Aan aad ugu farxay dhalinyarada akhlaaqdoodii iyo meelahan joogno dhan siday ula macaamileen. Runtii wax lagu farxo waaye, dee nasiib aan yeeshay naqatay inaan maanta laigu sharfay inaan dhalinyaro raaco. Waxaan rajeynaa next year nin sidoo kale aan naqan doono qofka lagu sharfi doono aan raaco, arrintan ay naqan doonto mid joogta.
Waa gartay Axmed Maxamuud, markaa waddanka tagtay ama Puntland ama Soomaaliland bahaatee, ma jiraan waxa la yaabto Australiasaan ma ogeyn, ama positive ha noqotee ama negative ba noqotee?
There was a lot of positives. One story that I would like to share was when we went to Burco, had a hotel or Yiris, and then Mesh Uniga Mamula Mhujira Koyton Sana. So
he was actually the manager of
the manager
of the
hotel.
So
11 years old. So Mhunadiji Okolal, Rashika and Wunisi, Ashadi and Wakasunisi, Hawaken and Mukadamata. Oo wax kasta helna wanu soo fadhiista lacagti oo kharash karaan isuuna xisaabiya magu no xisaabiya wuxuu rahay maxaa ka dhima I think $10 ama $10 or US dollars discount kusina. That was probably the most I think strangest experience. And as well I think the environment there, no matter what time you sleep in Somalia, you always wake up at 6 a.m. so that was as well a very experienced with the time. No matter what time it is, you always wake up for Fajr. So not with the adhan, but just the way the afmad, you know, the temperature there. You sleep early, you sleep at 10, 9, 7 o'clock. It doesn't matter. Hasoka is a Fajr. So I think, yeah, it was a healthy experience. And I think Uniga Sidiska or Kubar Naburo, I think it was Abduhab. He was probably the I think the highlight of the whole experience of the trip.
Idastanu mahad cali yani dawladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland sidii sharaf leh inoo madgeliyeen intan joognay Soomaaliland. Mid kale xigto anagu mahad cali dawladda Puntland, madaxweynaha Puntland iyo shacabka Puntland sidii sharaf leh inoo soo dhaweeyeen inoo martigeliyeen. Waxaan si gaar ah qasdan u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee Puntland ee Cabdiraxmaan Faroole iyo wiilkiisa Maxamed Faroole iyo wasiirkii hore maaliyadda isagana farax calimire cali shire oo si sharaf leh noo soo dhaweeyey. Aanu mahad celina, waxaan si gaar ah dhalinyaradoo dhanba si gaar ah ugu mahad celinayaan Cumar Shire oo ah agaasimaha guud ee diyasbora oo maalintan garow galnay ilaa aan Hargeysa ka nimaada Alboor kasoo baxayna, oo si sharaf leh noo wanaajiyey oo waajibaadka saarna uu kasoo baxay. Laakiin waxaan leenahay waa mahadsantahay, aad iyo aad u mahadsanahay ninkaas siduu noo martigeliyey noo sharfay. Waxaan leenahay dan yani hadiis oo xajir qudsi ah, man la yashkuru naasa la yashkuru llah. Waxaan leenahay waa mahadsantiina maantiina sida sharafta leh dhalinyaradu wanaajisan anagaba aad iyo aad idinkaga mahad celinayna.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. booqo sbs.com.au/somali.